Tunavyogombana kesho tukapatana, kipimo tosha tunapimana, kiasi gani tunapendana. Tunavyogombana kesho tukapatana, kipimo tosha tunapimana, kiasi gani tunapendana. You are the one I'm going to marry. Uwe wa halali, uwe wangu tu. Umenipa pancha, pancha, ni moyo wangu pancha. Bila we sezi tembea, sezi tembea. Usije ukanyacha, baby ukanyacha. Wanafiki watanizomea, watanizomea. Mina wewe tu, tunapendeza, tunapendeza. Mina wewe. Oh.